1, 2, 3. Detect your beep beep, my nigga, gonna free. Adidi Jai, def si lu ñu neex. Wala bo mu ngi fête si sa leer. Wow, wow, wow. 1, 2, 3. Detect your beep beep, my nigga, gonna free. Adidi Jai, def si lu ñu neex. Wala bo mu ngi fête si sa leer. Wow, wow, wow. Adidi Jai, def si lu ñu neex. Wala bo mu ngi fête si sa leer. Wow, wow, wow. 1, 2, 3. Detect your beat beat, ma nigga gonna free. Adidi Jai, def si lu ñu neex. Wala bo mu ngi fête si sa leer. Wow, wow, wow.